na bone bo thetheletsene mbe ka mushumo zwone zwori ni funa nga manda ri funa nga manda man
khoribo
ya
khoribo
kamara
supuda namusi chana chibata chashe cha tombo no khunyele dzambe kana mushumo ya dziro wa hone ha zwone zwino skale shiro kota ro livhana pala kha wari ya vuna riamba na ndivho muhanelwa ndivho muhanelwa koi ndio le rarach komba nebe gepela nga ebe gepela uri chikola bere sabukoni hawe ho ho pindura na vhathu vhane u vha sa khamba na ofedzi hai ha vha ḓi to pindura ndo vhona ngari vha khamba vhothe zwine zwa rekhodo pfa ho vhukoni hauri vhu bva nga
ya ende u zwikona nga nḓila ḓe o zwi thoma lini ndi mathaba a mari kone takanedza kha Phalaphala FM
enda
ne ri one nga maanḓa ndivho
ndo takala nga maanḓa
ndo takala thi fhedzi ndivho ri tshi amba nga ndivho muhanelwa ri vha ri khou amba nga nnyi khaṅwe ni bva gai zwo thomisa hani kana vhathu vha ni ḓivha nga nḓila ḓe
okay ndivho muhanelwa ndi mutukana ane a ḓibvele ningei fhasi hafhu ta masifarani ndo ḓi aluwa ningei nda ḓo wana ndi khou tafa tshikwani nga 2012 ndo ḓa makutezini malwani henefha University of Pretoria and hezwi zwa dzividiyo ndo zwi thoma last year around vo June nda ndi khou to ḓi tambela nga founu yanga ndi yo ngo vhona uri u ḓo itea mini actually zwi ndo vha i dza smartphone so ndi yo ngo vhona uri i smartphone zwavhuḓi wa vha tshiri ndi smartphone a nda kona u zwi vhona uri mani vha khou amba ngo smartphone ya I nga ita zwithu zwa nṱha badi nda ḓo wana ndi khou dzhia dzividiyo zwavho Cristiano Ronaldo ndi khou amba navho nda zwi vhona uri okay iri ndi khou posta ndi vhona uri vhathu vha ḓo ri itisa hani nda vhona vhathu vha khou zwi takalela badi nda continue ndi khou ita everyday.
Yeah, ri sa dovela phanḓa na nyambedzano ndi vhoi. Ri khou ḓi ri pfise vhathetshelesi zwiṅwe zwa zwine na vha ni tshi khou ita kha hedzo vidio dzanu. Hai man, ndi tshi khou ḓa nga iṅwe nḓila. Ya, ke hafha, hu pfi kana nthando vha khou itea mini?
Mea, ndo nthando. Yovati. Mara, mapiano ma 2000 mara. Mubizere vini yawe. Ya, stekini. Awe. Ti papa badi bana wa dwana.
Ya. Hey, ya. Oba uko e ndivho.
Enda.
Zwina, uko kwati ya mini thandu apa.
Hai man, zwithu ndi vhone iko trend kha Facebook ndara hai. Musi zwithu zwa yani. And there something that ndi thomo ita zwi video izi zwa vhathu vha vhanda iri ndi humela yani. Ndi vhona uri vhathu vha ḓo zwi takalela na. And ndi kho vhona na mazuri akho comment akho say ndi ri hey vhathu. Zwiko ita musi. Video heyo a tshi dimuri ndi nyo la ṅwana mara ndi kho mukaidzo re man ha kho jaiva ka.
Ndowa.
Hey, zwino ndi vhoni zwi ita nga nḓila ḓe. Ndi khou amba uri muthu a tshi vhone dzi video ndi ni tonga ni khou amba naye zwa vhukuma. Ni to zwi itisa hani? Ni thoma na thetshelesa iḽa video na vhalela na dzi minete na dzi sekende uri na ini maipfi anu a kone u ṱumana na zwine uḽa muṅwe a khou amba na?
U amba ngoho hezwi ndi mushumo muhulwane nga maanḓa. Video nthihi ya 1 minute i nga dzhiela 4 hours yoṱhe ndo tou zura ndi khou tou thoma ndi tou i mastara u bva afho ndi ise kha dziṅwe dzi software ndi dzhenise ndi mushumo muhulwane nga maanḓa une ndi wa enjoy nda enjoy ndi khou zwi vhona zwi khou mvulela mavothi zwi khou ntshimbilela zwavhuḓi nga dzi CDs mara yone hei a zwo ngo leluwa
u ita.
Yeah, ndi mafhungo a vhuḓi. Fhedzi ya, ni khou ḓi amba uri zwi a konḓa, zwi a leluwa, mara ni khazwo, zwi a ḓi ni vhuyedza sa vhubindudzi.
Zwine zwi khou mvulela mavothi, hu na vhathu vhane vha khou ṱoḓa u collaborator na nṋe, vha shume na nṋe, ndi khou shumisa zwezwi tshikili tshanga tshetshi tsha video. Ndi khou vhona mavothi a khou vulea zwavhuḓi nga maanḓa, and zwithu zwine ndi khou ḓi proud. That is why ndi sa imi nda ra, because ndi mushumo wone, na nga hafha ndi na mushumo wone, ndo a ita, so ndi busy nga maanḓa first one ndi ḓo ita uri zwithu tshimbile.
Ya, zwino kha mushumo wa ḓuvha liṅwe na liṅwe ni vha ni khou ita mini ndivho?
Ndi vha ni khou shuma hafha sa aeronautical information management specialist hafha kha khamphani ya air traffic and navigation services, ndi air traffic controller hanefha OR Tambo.
A tshi pfho ndi nene no fara tshila tshithu tshitswuku tshi ngo sokora kha ḽikhone ni nga ngei?
In terms of editing, can I know X and no X and get the X and what was so the one that may be in the internal and think I scream into Gotakazava because my former one in Dura, but Watakari, Utakari, Kala for that spend and then again because Navatu and Navakos Takari has been with it.
Yes, no, the war at Danumbuza, Kapel 2 City, Nali Rato Hanya, Honifuna Sangi, got Timothy. Una video zine kaone ni manu kwa uzoni ya wafuna. Nifune sangi.
Nirato ni mtu wanga. Nirato kanya ni mtu wanga.
Ya, vizi ndivu. Ara kangu batubako deo ni tebe na nifala kazi social network. Katino nobo ni nizi video zine kwa mangazo. Bani tebe na ngandirati.
Katita ndi no chill underscore god. Ka Instagram ndi no chill underscore Facebook ndi ndivu muhanelwa coach and nako YouTube ndi one ndi ndivu muhanelwa
ndivu rikolipa nga manda tshifinga tshando tere
ndi kolipa nga manda kwa hei opportunity wamba na tiko le pazi na
Eva Commander, and even the Frantama Mashudurai, not Tumbulas in a Tumbulas in a Sani Pandanas or Casino, we had the Savant, but never when I would sell a Pizia, when I am such common or Ronaldo, he video, and could Tamaric of a
canoe.
Abrazo, hermano.
How are you, Ronaldo?
Where's your Bugatti?
The Bugatti is downstairs.
Where?
In my garage.
Oh, okay, Brenashi, can you tell these people about the girl that you're expecting, your baby girl that you're expecting, and also the name, and announce the name?
Well, guys, soon I'm going to say the name of my daughter.
Where's your girl?
My girl, she's pregnant, she's there.
Oh, okay.
And she will announce the name, not me.
Oh,
and which name do you like?
I like one name, but she like another name. We're gonna put the two names.
Ronaldo.
Video nje. Ronaldo. Zenezo kama ane pala kati.